Ebyongo bitadde ku mabbali abantu ba Buganda naddala abalimi b'emmwanyi bakubiriziddwa olwaleero baggwere mu mwoleso ogwa CBS Pewosa oguyindira mu lubiri lwa Kabaka Emmengo bongere okubangulwa ku kirime kino n'engeri y'okufunamu akatale. Bino byogeddwa omukwanaganya w'emisomo mu mwoleso gwa CBS Pewosa Sikovia Bakuyira. Sikovia Bakuyira agambye nti abantu bangi badondola emmwanyi zaabwe nga tebamanyi engeri ya kuzigattako mutindo kwe kubategeeza tebabaleetedde abakugu bonna ku kirime ky'emmwanyi mu mwoleso guno. Ono agambye nti abakugu bagenda kubangula abalimi b'emmwanyi okuviira ddala ku ndokwa okutuukira ddala ku katale.
Ekitongole kya gavumenti ekyamayifu kyamaze dda okutuwa endulira ttiimu eya Department of Coffee Production and Development. Kase dda okunywa kacayi, bw'obanga ozze okulambula omwoleso gwa Pewosa yitako ku mudaala gwa mayifu ate bakusomesa emmwanyi okuva wano w'ofunira emmwanyi gy'ogenda okusimba. Ogiraba otya? Oyawula otya enaabeera ennungi? Ye bannayo simba kikaaki? Bakuyiseemu ennima endabirira enzijanjaba y'endwadde? Ddagala ki ly'okozesa ku ki? Kigimusa ki ky'okozesa? Kati ate bwe tuvaawo tugende enkungula endabirira ng'omaze okukungula. Bw'omala okukungula otunzeewa? Otunze ki? Otunze sente mmeka? Oguzizzaani? Byonna byonna.
Ono era agambye nti abalimi b'emmwanyi okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo balina okujjumbira omwoleso guno ogwa CBS Pewosa babeeko enkyukakyuka gye balagawo.
Nkoowoola abalimi b'emmwanyi mwenna n'abali mu mulimu ogw'obusuubuzi bw'emmwanyi, mujje mwetabe mu musomo guno tufunemu, tuyige, tumanye obutale, tumanye ebisomoza, tumanye okusinga bena obuvujjirizi, kuba twesanze nga abasuubuzi n'abali mulimu gw'emmwanyi tubadde tukyettanira looni ziri ezaba bizinensi oba tonnaba na kukungula mmwanyi nga looni yatutedde ekibanja ky'omuli emmwanyi. So twabaleetedde abantu abali mu buvujjirizi bw'emmwanyi, jangu olabe looni gy'oyinza okufuna ng'etwala ebitundu 12 buli mwaka. Kitegeeza bw'oggyayo akakadde kamu oba ogenda kuzaayo 12 omwaka mulamba. Ate nga ffe abalimi bw'obanga gavumenti nzigyeyo za mmwanyi tebagenda tandika kukusalako, bagambe mwanyi ekulira bbanga ki? Mwanyi ekulira emyaka 3. Kitegeeza bw'oziggyayo n'ozissa mu mwanyi bajja kutandika okubanja nga wayise emyaka 3 ate bakubanja ebitundu 12 ng'amagoba